Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugeze ku gice cyacyo cya nyuma, ari cyo cya 58, itorero rinesha. Hashize ibinyejana birenze 18 intumwa ziruhutse imirimo yazo, ariko amateka y'imiruho yazo no kwitanga kwazo ku bwa Kristo aracyari amwe mu butunzi bw'agaciro kenshi itorero rifite. Aya mateka yanditswe ayobowe na Mwuka Muziranenge, yandikiwe kugira ngo abayoboke ba Kristo bo mu bihe byose bashishikarizwe kugira umwete mwinshi n'umurava mu murimo w'Umukiza. Inshingano Kristo yahaye abigishwa be barayisoje. Uko izi ntumwa z'umusaraba zakomezaga kwamamaza ubutumwa bwiza, habayeho guhishurwa kw'ikuzo ry'Imana kutari kwarigeze kugirwa n'umuntu upfa. Kubwo gufatanya na Mwuka w'Imana, intumwa zakoze umurimo wanyeganyeje isi. Ubutumwa bwiza bwakwirakwiye mu mahanga yose muri icyo gihe cyazo. Umusaruro wavuye mu murimo w'intumwa zatoranyijwe za Kristo wari ushimishije. Mu itangira ry'umurimo wabo, bamwe muri bo bari abantu batajijutse, ariko bari baritangiye umurimo wa shebuja mu buryo bw'imazeyo, kandi bitewe no guhugura kwe biteguye gukora umurimo ukomeye bari bahawe. Ubuntu n'ukuri byari byimitswe mu mitima yabo, bikaba isoko y'impamvu ibatera gukora kandi bikagenga ibikorwa byabo. Ubugingo bwabo bwari buhishanywe na Kristo mu Mana, bari bararetse kwihugiraho kwaramizwe n'urukundo rutarondoreka. Abigishwa bari abantu bazi kuvuga no gusenga. Bari abantu bashoboraga kwishingikiriza ku mbaraga z'ukomeye wa Isirayeli. Mbega ukuntu bari bahagaze begereye Imana kandi bakarambika icyubahiro cyabo ku ntebe yayo y'ubwami. Yehova yari Imana yabo. Icyubahiro cye cyari icyabo n'ukuri kwe kukaba ukwabo. Uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kurwanya ubutumwa bwiza kwari nko kwahuranya inkota mu bugingo bwabo, kandi barwaniriye umurimo wa Kristo n'imbaraga zabo zose. Bashoboraga kubwiriza ijambo ry'ubugingo kuko bari barasizwe amavuta n'ijuru. Bifuzaga kugera kuri byinshi bituma nabo bagerageza byinshi. Kristo yari yarabihishuriye kandi niwe bashakaga ngo abayobore. Uko bari basobanukiwe n'ukuri ndetse n'imbaraga bari bafite yo kwihanganira kurwanywa byanganaga n'ukuntu bagenderaga mu bushake bw'Imana. Yesu Kristo, ubwenge n'imbaraga by'Imana, yari insanganyamatsiko ya buri kiganiro cyabo. Berereje izina rya Kristo ari ryo zina ryonyine ryahawe abantu munsi y'ijuru bakwiriye gukirizwamo. Uko bagendaga bamamaza kuzura kwa Kristo Umukiza wazutse, amagambo yabo yakabakabaga imitima, bigatuma abagabo n'abagore bayoboka ubutumwa bwiza. Abantu benshi bari barakwennye izina ry'Umukiza kandi barasuzuguye imbaraga ye, bahereye ko bahinduka abigishwa b'uwabambwe. Ntabwo intumwa zakoze inshingano yazo kubw'imbaraga zabo bwite, ahubwo babishobojwe n'imbaraga y'Imana nzima. Umurimo wabo ntiwari woroshye. Imirimo y'ikubitiro y'itorero rya Gikristo yarimo imiruho n'umubabaro ukomeye. Abigishwa mu murimo wabo bahoraga bahura n'ubukene, guharabikwa ndetse n'akarengane, nyamara ntibigeze bakunda ubuzima bwabo, ahubwo bishimiye ko bahamagariwe kubabazwa ku bwa Kristo. Guhera mu gihirahiro, kutamasha no kugira intege nke mu gufata imigambi ntibyabarangwagamo. Bifuzaga gutanga no kwitanga. Kuzirikana inshingano bari bafite byarabatunganyije kandi bikungahaza imikorere yabo. Ubuntu bw'ijuru bwagaragarijwe mu gutsinda bagezeho ku bwa Kristo. Bafite imbaraga y'ishobora byose, Imana yarabakoresheje kugira ngo ubutumwa bwiza buneshe. Intumwa zubatse itorero ry'Imana ku rufatiro Kristo yari yarashyizeho. Mu byanditswe byera, imvugo shusho yo kubaka urusengero ikoreshwa cyane herekanwa kubaka itorero. Zekariya avuga kuri Kristo nka shami wari kubaka ingoro y'Uwiteka, avuga ko abanyamahanga bazafasha muri uwo murimo. Yaravuze ati, kandi abazaba bari kure bazaza bubake mu rusengero rw'Uwiteka. Na Yesaya aravuga ati, abanyamahanga bazubaka inkike zawe. Zakariya igice cya 16 umurongo wa 12 n'uwa 15 na Yesaya igice cya 60 umurongo wa 10. Petero yanditse avuga ku kubaka urusengero agira ati, nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribi ry'igiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Intumwa zakoreye mu Bayahudi n'abanyamahanga maze zibakuramo amabuye yo kubaka urufatiro. Mu rwandiko Pawulo yandikiye abizera bo mu Efeso yaravuze ati, nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranyijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 19 kugeza kwa 22. Yandikiye Abanyakorinto ati, nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ni Yesu Kristo. ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwe uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatatu umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Intumwa zubatse ku rufatiro nyakuri ari rwo rutare rw'iteka. Bazanye kuri uru rufatira amabuye yatunganyijwe avuye mu isi. Ntabwo abubatsi bagiye bakora badahura n'inzitizi. Kurwanywa n'abanzi ba Kristo byatumye umurimo wabo ubakomerera. Bahanganye no kwangwa urwikekwe n'urwango rw'abantu bubakaga ku rufatiro rw'ibinyoma. Abantu benshi bubakaga itorero bashoboraga kugereranywa n'abubatsi b'inkike bo mu gihe cya Nehemiya. Abo bubatsi bavuzweho amagambo ngo abubakaga inkike n'abikoreraga n'ababakoreraga, umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe ukundi gufasha intwaro ye y'intambara. Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 17. Abami n'abayobozi, abatambyi n'abategetsi bashatse gusenya urusengero rw'Imana. Nyamara nubwo bari bugarijwe no gushyirwa mu nzu y'imbohe, gutotezwa n'urupfu, abantu b'indahemuka bateje umurimo imbere, maze inyubako ikomeza kuzamurwa isa neza kandi iringaniye. Hari igihe abakozi bajyaga kuba impumyi bitewe n'umwijima w'imiziririzo ya gipagani yari ibakikije. Hari ubwo bagaragaraga nk'aho baneshejwe n'ababarwanyaga, ariko mu kwizera kudacogora n'ubutwari butadohoka bakomeje gukora umurimo. Umwanzi yagiye yica urusorongo abubatsi ba mbere. Stefano yatewe amabuye arapfa, Yakobo yicishijwe inkota, Pawulo yaciwe umutwe, Petero yarabambwe, Yohana yaraciwe. Nyamara itorero ryakomeje gukura. Abishwe bagiye basimburwa n'abakozi bashya, kandi buye ryajyaga rikurikira irindi rijya ku nyubako. Ni muri ubwo buryo inyubako y'itorero ry'Imana yagiye izamuka buhoro buhoro. Ibinyejana by'akarengane gakaze byakurikiye ishyirwaho ry'itorero rya Gikristo, ariko ntiyigeze habura abantu babonaga ko umurimo w'inyubako y'Imana uruta ubuzima bwabo. Abantu nk'abo bavuzweho amagambo ngo abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu nzu y'imbohe, bicishwaga amabuye, bagakereshwa inkizo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'izihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 36 kugeza kwa 38. Ntacyo umwanzi wo gutungana atakoze kugira ngo ahagarike umurimo wahawe abubatsi b'Uwiteka. Nyamara Imana ntiyaretse gutanga ibimenyetso bihamye kugira neza kwayo. Byakozwe n'intumwa igice cya 14 umurongo wa 17. Yahagurukije abakozi bashoboye kurwanirira ibyo kwizera bera baherewe rimwe. Amateka agaragaza gukomera n'ubutwari by'aba bantu. Nk'uko byagendekeye intumwa, abenshi muri bo baguye mu birindiro byabo, nyamara inyubako y'urusengero yakomeje kuzamuka ikomeye. Abakozi barishwe ariko umurimo ujya mbere. Aba Walidense, John Wycliffe, Hus na Jerome, Martin Luther na Zwingli, Cranmer, Latimer na Knox, aba Huguenot, John na Charles Wesley n'imbaga y'abandi benshi bazanye kurufatira ibikoresho bizahoraho iteka ryose. Kandi na nyuma yaho abantu bagize umwete wo kwamamaza ijambo ry'Imana, ndetse n'abateguriye inzira y'amamazwa ry'ubutumwa bukomeye buheruka binyuze mu murimo wabo mu bihugu by'abapagani, nabo bafashije mu kuzamura inyubako. Mu myaka yose yahise kuva mu bihe by'intumwa, inyubako y'urusengero rw'Imana ntiyigeze ihagarara. Dushobora gusubiza amaso inyuma mu binyejana byahise, maze tukabona amabuye mazima abengerana nk'imirasire y'umucyo warasaga mu mwijima w'ikinyoma n'imigenzo ya gipagani. Mu bihe byose aya masaro y'agaciro azakomeza kumurika umucyo ugenda wiyongera, uhamya imbaraga y'ukuri kw'Imana. Umucyo urasa w'aya mabuye yatunganyijwe ugaragaza itandukaniro rikomeye riri hagati y'umucyo n'umwijima, hagati y'izahabu y'ukuri n'impimbano. Pawulo n'izindi ntumwa ndetse n'intungane zose zabayeho kuva icyo gihe bakoze uruhare rwabo mu kubaka urusengero, ariko inyubako ntiruzura. Twebwe abariho muri iki gihe dufite umurimo tugomba gukora, dufite uruhare tugomba kuzuza. Tugomba kuzana kurufatira ibikoresho bizashobora kurokoka kugeragereshwa umuriro, ari byo izahabu, ifeza n'amabuye y'agaciro abaje nk'uko babaza amabuye arimbishwa inyumba. Zaburi 144 umurongo wa 12. Pawulo abwira abubakira Imana amagambo abakomeza kandi yimbuza ati: umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu mushya azabura inyungu, nyamara ubwo azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Umukristo wigisha ijambo ry'ubugingo akiranutse akayobora abagabo n'abagore mu nzira y'ubutungane n'amahoro, abazana kurufatira ibikoresho bizaramba kandi mu bwami bw'Imana azahabwa icyubahiro nk'umwubatsi w'umunyabwenge. kubyerekeye intumwa handitswe ngo abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo Mariko igice cya 16 murongo wa 20 nkuko Kristo yatumye abigishwa be niko no muri iki gihe atuma abagize itorero rye ubushobozi intumwa zari zifite n'ubwabo nibemera ko Imana ibabera imbaraga izakorana nabo ku buryo batazaruhira ubusa bakwiriye kumenya ko umurimo bakora ari umurimo w'Uwiteka yashyizeho ikimenyetso cye Uwiteka yabwiye Yeremiya ati wivuga uti ndi umwana kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore nuko Uwiteka ahera karambura ukuboko kwe maze akora ku munwa w'umugaragu we aramubwira ati nkiza amagambo yanjye mu kanwa kawe Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku 9 adutegeka kujya kuvuga amagambo duha twumva ko adukoze ku munwa no kuboko kwe kwera Kristo yahaye itorero inshingano yera buri wese mu bagize itorero akwiriye kuba umuyobora Imana ishobora kunyuza mu butumwa bw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo ibubwira isi ubwo butumwa nibwo butunzi buhebuje bwa Kristo ntacyo umukiza yifuza cyane nk'intumwa zizereka abisi umwuka we n'imico ye nta kintu isi ikeneye cyane nko kubona urukundo rw'umukiza rwigaragariza mu kiremwa muntu Ijuru ryose ritegereje abagabo n'abagore Imana ishobora guhishuriramo imbaraga y'ubukristo. Itorero ni umuyoboro w'Imana wo kwamamaza ukuri. Rihabwa imbaraga nayo kugira ngo rikore umurimo wihariye kandi igihe itorero ari indahemuka ku Mana rikumvira amategeko yayo yose, ubuntu mvajuru buraryuzura. Niri yibera indahemuka kandi rigaye icyubahiro uwiteka Imana ya Isirayeli nta mbaraga n'imwe izarihangara. Ishyaka ry'Imana n'umurimo wayo ryateye abigishwa guhamya ubutumwa bwiza bafite imbaraga ikomeye. Mbese ishyaka nk'iryo ntiryari rikwiye kugurumana mu mitima yacu rikadutera kwiyemeza kuvuga amateka y'urukundo rwaducunguye ariyo mateka ya Kristo wabambwe n'amahirwe ya buri mukristo wese kudategereza kugaruka k'umukiza gusa ahubwo agomba no gutebutsa uko kugaruka itorero niriramuka ryambaye ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo rikanga kuyoboka abisi mu byo ibatezeho byose umuseke w'igitondo cy'umunsi urabagirana uzatangariza imbere yaryo isezerano Imana yarihaye rizahora iteka ryose Imana izarihindura icyitegererezo gihebuje kandi rigira ibyishimo by'abibihe byinshi. Ukuri kwirengagizwa n'abagusuzugura bakakwanga kuzanesha. Nubwo hari ibihe byinshi ukuri kwasaga no gukomwa mu nkokora, kwamamara kwako ntikwigeze guhagarara. Igihe ubutumwa bw'Imana buhuye n'inzitizi, Imana ibwongerera imbaraga kugira ngo burusheho guhindura benshi. Igihe buhawe imbaraga mvajuru buzaca inzira yabwo mu nzitizi zikomeye cyane kandi butsinde inzitizi zose. Niki cyakomeje umwana w'Imana mu mibereho ye y'umuruho no kwitanga yabonye umusaruro wo kuruha kwe maze aranyurwa yitegereje mu buzima bw'iteka ryose abona umunezero w'abari barakiriye imbabazi n'ubugingo buhoraho binyuze mu kwicisha bugufi kwe ugutwi kwe kumvise ijwi ry'abacunguwe yumvise abacunguwe baririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama dushobora kwerekwa iby'ahazaza ari byo byiza byo mu ijuru muri Bibiliya hahishurwamo iby'ubwiza buzaza ibintu byerekanwe n'ikiganza cy'Imana kandi ibi byerekanwe n'ingenzi ku itorero ryayo kubwo kwizera dushobora guhagarara ku irembo ry'umurwa uhoraho maze tukumva ikaze ryuje ubuntu rihabwa abakorana na Kristo muri ubu buzima bakabona ko kubabazwa kubwe ari icyubahiro igihe amagambo avugwa ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha barambika amakamba yabo ku birenge by'umucunguzi bavuga bati umwana w'intama watambwe ni ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose Matayo igice cya 25 murongo wa 34 n'ibyahishuwe igice cya 5 murongo wa 12 n'uwa 13 Bageze aho ngaho abacunguwe baramutsa babayoboye ku mukiza maze bose bafatanya gusingiza uwapfuye kugira ngo abantu bashobore kubona ubugingo buhujwe n'ubw'Imana intambara irarangiye imibabaro n'amakuba bigeze ku iherezo indirimbo zo kunesha zuzura ijuru ryose mu gihe abacunguwe basingizanya umunezero bavuga bati ukwiye n'umwana w'intama watambwe kandi akongera kubaho niwe wanesheje Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo bavuga n'ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 9 n'uwa 10 Aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro kandi yicaye ku ntebe izaba bambaho ihema ryayo Ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 14 kugeza kwa 17 n'igice cya 21 umurongo wa 4.